Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro body kakupa mola. I'm like my oh my, macho yake anavonga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my, gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamani, ila nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina ndio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman, woman, woman. Could you be my only, only woman, woman, woman? Aisha, 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 Aisha.
Mzuri kama kachora, kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virimbua. Abadishe plaka kola, go spend all my dollar. I'm trying to make you mine. Na hizo pozi zake kamudori, anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa, Dar es Salaam, Nairobi, ati Mombasa. Sija mwona mpaka sasa, wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful.